Rooftop, Audio Station.
Yeah, you let boy.
Yeah, Paul Makeup on the beat.
Between the one two man, see ni good say. Ni gonna gain kama Wu Tang, it's a movement, ni truth say. But the mambo mi swazi, kumchaf kuchakaka. See mzenu kukesha baba, shobo kushobo kema papa. Ni pigi mkwara une ne daka. Kwa mfano let's say, toto anakoma mtuwe out, ni ni zote na pay. Ukianza kudelay, akelewa naza obey.
Narudi ama okay.
No way, chazi kukwelewa mama, no way. Tunaona tumelewa wote, lola zima tuka lale wote. Mara otu juwane, mara tu fikirane. Mara otu pendane, mara otu zoyane.
No way.
Chosho na tabia zako, eti wezi toka bila shoka zako. Mara o kazi mana dadako, adani mini buzi au babako. Umengi ya mkenge, weza kwena kuponza leo talala kama mende. Mekuja kima wenge, stream na nyona jinye. Stream na nyona mibaresa, stream na nyona mina pesa. Kumbe shida ni kufesha, ngoji mwoni taonyesha. No way, chazi kukolewa mama, no way. Tunaona tumelewa wote, lola zima tuka lale wote. Mara otu juwane, mara tu fikiriane. Mara otu pendane, mara otu zoyane.
No way.